Na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia.
I wish ningemwona Hichilema, nipige magoti, nimpongeze hadharani. Mgombea urais wa UPND, baba hachoki, anayepinga nani? Asangafya liluvana, as you can see, he took us from nothing to something. As you can see, now pia wanampenda. Free education, Mr. City, mwana maendeleo. Just man of the people, na ndo maana mimi na Windows. Hata kwa kumtazama tunampendeza uongozi. Zambia songa mbele, echeche baba mkombozi. Oh daddy, echeche cheza nikone. Mr. Peace and Order, we thank you for economic growth. Udadi dadi, ebu cheza nikone. Zambia number one, UPND.
Nana nangu mula chita pretend. Show me what you think he has not done. Mwalete la sonte, power bomba sonte ni sonte. Akuponte ni abombi, padale tuwa la Zambia kuisonde. From border to border, wale tile Kenya bombe. Mwana ni mise vufusha wololo. Pit by pit, file kontoloka. Daddy nkonke nkonke, imwe ndungu ululeni. Daddy, imwe fyoze fyomwa chitana. Nisumina nisoti sana. Nisoti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
So daddy, I say, send it to Shande. You deserve the sound. Bali na puti.
Udadi dadi, ebu cheza nikone. Zambia number one, UPND.
Daddy, imwe fyoze fyomwa chitana. Nisumina nisoti sana. Nisoti sana. Soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana. Soti sana.
The reason why I sing this song, this man is true friends of Tanzania.
Peace, security, stability of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. We do understand that if we lose peace in one country,
download
we're all affected.
MyLoveZMusic.com.